glad to introduce you. The military of the girl music worldwide. Metal Culture.
Sounds by.
Basi turia na umiama sema kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu. Semaje majicha,
come on,
wasi wa kupita pita,
come on,
na chapo kwenye dirisha,
come on,
tuna kama tageita,
come on.
Shaliti ya maji godolo chalala tumolo, we dada mwambia jilani sifendi ndombolo. Mishaliti ya maji godolo sita kinombolo, we dada mwambia jilani sifendi ndombolo. Wani nyoni lewe inatosha, wakisa kinene ndongo pakulala. Wani nyoni lewe inatosha, wakisa kinene ndongo pakulala. Uwe bwana ije, uwe ije ije unaleta fukwa kisibo. Kwa mdogo mdogo na fesha shamba kirimo. Uwe apokate kaeka fukwa na shimo. Ika matateka mireka wanununa. Uwe sasa hivu anacheka mpe tungi. Uwe mpe mpe ajafeshi ya wana siumpe. Siumpe yumpe kabisa. Pata usinyo melewa na ukaisi umonewa. We kama kopisi galibu jachelewa. We kama unakesi hukumu tasomewa. Vipi bwana, bona nabia unaitama bado sana. Achama tusi kutukana. Chesa bwana, kwaza ikibidi luka sana. Ise yu, isi tupo sana. Paka watoto wakalale anibadae sana.
Unasemaje majicha,
come on,
wasi wa kupita pita,
come on,
na chapo kwenye dirisha,
come on,
wengine njoka kibisa,
come on.
Unasemaje majicha,
come on,
wasi wa kupita pita,
come on,
na chapo kwenye dirisha,
come on,
tuna kama tageita,
come on.
Unasemaje majicha,
come on.
Basi sema kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu.